DJ Franco. Yeah. DJ Boss KE. DJ Boss KE Franco. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Boss KE. Yeah. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Franco.
Excuse me, I'm not my hub. Depends, I'm cut up. Paka kufa, ya mekwisha. Inemo kiona hema. Mapenzi yana chosha yana fujara. Nafsi yangu inasema bora ni mpende tu waloniza. Uchungu wakulia daily. Mapenzi linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Wambo linikosha no. Uchungu wakulia daily. Mapenzi linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Kumbu linikosha no. Mazako mini likufa. Nikasikwa, nikaoza. Mapenzi linitesa. Yali nitupa, nimefufuka, yeah. Mini likufa. Nikasikwa, nikaoza. Mapenzi linitesa. Nimefufuka, yeah.
In case you're wondering who it is, it's the DJ the other DJs wanna be. You better recognize.
Excuse me, kwanza we dada. Usamgeni alisha nikaba. Mapenzi yali nikausha. Natamani kuwa single. Kala na upiru na kabako. Mabinti wenye vifunda. Au ndio mi wananitoro. Nasiri tu ya jambo lile. Ni kama chakula lazima nile. Mi mbovu sana jambo lile. Na ufundi wa kutosha oh. Nasiri ya kitu jambo lile. Ni kama chakula lazima nile. Mi mbovu sana jambo lile. Ufundi wa kutosha oh. Mazako mini likufa. Nikasikwa, nikaoza. Mapenza linitesa. Yali nitupa, nimefufuka, yeah. Mini likufa, nikasikwa, nikaoza. Mapenza linitesa, nimefufuka, yeah. Kupenda ziziki kakitasa kwenye kili.
jojo. Moyo malai ni karo jojo. Ni me summarize, ni me samanda, ni dip. We have fun, mbona wataomba popopo. My ex watalala kama popo. Ume summarize, ume fetishize. Tell me anything that man can do. Say it loud, you baby, yes I do. Uta realize, good man never lies. Kama ni mali tuta spendi. You a designer, you like Fendi. Would you be my lover? Would you be my destiny? I can give you more, baby. I like the way you touch me. I like the way you want me. Hey, hey. Nisha fall in love. When's I come in love? Will you marry me?
Mapenzi ni maridhiano, imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano, na mina maswali mengi kwako. Kilicho kutenganisha next wako. Sema unanipenda na ujamanisha hivi. Menipende ani. Sema menipende ani. Sema basi umenipende ani. Mapenzi, ila mapenzi yali nitia kiburi. Yalicho nitenda enzi hizo. Mahana, wengi nini wapa mapenzi. Bada ya penzi, nikavuna wadui. Na ogopa mwisho vilio. Mapenzi ya jakamilika. Mapenzi ni maridhiano. Imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano. Nami na maswali mengi wako, kilicho kutenganisha next wako. Nakamba unanipenda na ujamanisha hivi. Umenipende ani. Sema umenipende ani. Sema basi umenipende ani. Nambie umenipende ani. Mingi umenipende.
Facebook and Twitter at DJ Boss KE. Follow on Instagram, Facebook and Twitter at DJ Frankel.
Genie X double six.
Lips, kumpata so rahisi. Yani kweli Mungu umenibariki. Mimi umenibariki. Na kabla ya hii gift ukatufanya marafiki. Baka sasa penzi liko lit. Moto kiukweli. Yani kama nimeokota dondo chini ya mpera. Nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo. Wapeke yangu uyu. Wapeke yangu uyu. Wapeke yangu. Wapeke yangu. Jomani wapeke yangu uyu. Wapeke yangu uyu. Wapeke yangu. Wapeke yangu. mpaka damu nasikia inavyopita kwenye moyo mbio kwenye mishipa au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo asiambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu
jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu.
Dali yupo moyoni navyomuona usingizini, jamani Dali yupo moyoni navyomuona usingizini. Wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke
ona ni mana,
wapeke yangu
jamani, wapeke yangu.
Bure nilikubanalo nipali na nichanganya, labda dawa mekoroga mara ya menoga, pezi fanila kukoroga na manyama nyama. Mkiona na nenepa nina vimba ni hakaka mtu, mkiona sanekani nimefichwa na kaka mtu.
Akajengea sanamu mkaone, 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 akachora na tatu mkaone, mkaone, mkaone.
DJ Boss KE, DJ Franco, recognize.
No, no, no. Oh, no. Oh, I'm gonna promise you. I go be a backup. I go be a real baby. I go be a dad. Now when you miss me, baby, call me. Anything you want, baby, tell me. Oh, baby, promise you. I go be a side. Let me make you queen of my life. I will never leave alone. Cause many, many things know about me.
Nika kugura huu kundushe nenete Nasa apuju puju Shika mtutu tutu Ikutoe makutu kutu Nichape ilale
For me daily
You're my baby
I'm never lonely
Oh baby
For me daily
You're my baby
I'm never lonely
Oh baby
For me daily
You're my baby
I'm never lonely
Oh baby
For me daily
You're my baby
I'm never lonely
Nakupa Moyo wangu sokope chochote Yani minakupa Mwili wangu nifetu zikane Doli doli weni shetu wapari Onanipa utamu zaidi Sheri sheri Nafurahi kwa pendo lako Apo ndo napenda gazaidi Asa apu juu puju Shika mtutu tutu Nikutoye makutu kutu Nichape lale
For me daily
You're my baby
I'm never lonely
Oh baby
For me daily
You're my baby
I'm never lonely
Oh baby
For me daily
You're my baby
I'm never lonely
Oh baby
For me daily
You're my baby
I'm never lonely
Penyeka penyeka kwa ya mungu mashuti Mashuti Yapo mengi unajua Kama baridi minoshuka Takulinda kwenye mfuwa Bana nimeshtuka We mapenzi unajua
Baby so say
Chunga sita teleza Baby Nana tuta Liche leo kukujua Ara nimeshtuka Yapo mengi unajua Kama baridi minoshuka Takulinda kwenye mfuwa Bana nimeshtuka We mapenzi unajua
Baby so say
Baby, baby, so kaka yipu ni kunogonese sweetie You look so fine, ungekuwa nguo ningeva nipendese cutie Baby, wenda changu kideke umeni kama tasi furubuti Baby, we, changu chako chako changu Nani bale pete tamu wangu, kwa nikiwe no msiri wangu Nani tembeza kwenye tope kwa mgu, aibu baby Ata hakise kongye, wendo kiboko ya mimi Asero nga nikosha bibie, nza kwa nime kula ya mimi Nina pena kise mani,
kushike hapa, hapa, hapa na hapa
Etu nga njo, nita nika
mimi Kushike hapa, hapa, hapa na hapa
Baby
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa
Etu nitata, nga njo,
kushike hapa, hapa, hapa na hapa
Kwasira Nitaenda wapi baby kwa kumirembe Unanipati batahira Siki ni kupende ya jema Na mwyo na unusha kupenda Nusha marisa Wala litabweke Marafiki wanataina kupenda kupitiriza Baby Eti nakudekeza sana Nakwenekeza sana Baby Ata ndugu na jema Wanasema umeni machamdani Chako chako changu Nalipana kete tamu wangu Kwa nituwe no msiri wangu Unanitembeza kwenye tope kwa mgu Aibu baby Ata hakise nongye Wendo kiboko ya mimi Asiro nga nikosha bibia Kwa kwa nimekula ya mimi Nina bena kise mani
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa
Etu na njo hita mika
mimi Kushike hapa, hapa, hapa na hapa
Baby
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa
Etu ni tata mule
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa
Nina bena kise mani
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa
Etu na njo hita mika mimi
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa
Jina lako Kwenye moyo wangu hisi don't you go. Wakajaribu mloga nzila Itira kesha na kumbea Ndo kesha na jombea Cause I see this love in there And I promise to never share My baby boo Asambona unishihamu Kutwa kucha na kuongelea Wewe na kuongelea And I swear Baby siyo tudamu Ata figo na kutulea
Mwenza koko nyuma nshazunguka Sitaketa kumbuka machungu Yale si mapenzi vitungu Ila baby wewe Ulinifuta machungu Siku kienda utari uwa mende kwa bonge la rungu Don't you go
That's why I love you personally. This love you give me so magical. That's why I love you so badly.
My heart's beat on me tato.
Can you drive me just like a moto?
My heart's beat on me tato. Up in my moto.
My heart's beat on me tato.
Can you drive me just like a moto?
My heart's beat on me tato.
Up in my moto.
Can we dance too?
Trust me, my love is there forever. I'ma hold you closer, we gon' win together. You made my life complete. What the things that you do to me. Oh baby, my remedy. Yeah, you're my fantasy, come and dance with me. And I'm never breaking your heart.
Because I'm licking your body,
hard, yeah.
Come over and do it for daddy,
hard, yeah.
I'm licking your body,
hard, yeah.
Baby girl, I'm licking your body.
Baby girl, I'm licking your body,
hard, yeah.
Come over and shake it for daddy.
Hard, yeah.
I'm licking your body.
Hard, yeah.
Baby, can you licking your body?
My heart's beat on me toto. Can you drive me just like a moto?
My heart's beat on me toto. Up in my moto.
My heart's beat on me toto.
Can you drive me just like a moto?
My heart's beat on me toto. Up in my moto.
Can we dance?
Kutoka kwa malaika
Honey, mina dhalimika Yani, ulivyo nishika
Honey, mina dhalimika
Yani, ulivyo nishika
Mama, mama, mama ake Takupenda kesho na kupenda today Baru nangaika natafuta nyombe Mwenza kumina wifu na kitakitushe
Mama, mama, mama ke
Takupenda kesho na kupenda today Baru nangaika natafuta nyombe Mwenza kumina wifu na kitakitushe
Kwenye mabili on kwa uwe number one
Chario.
Wacha sema yote na bado tuachane.
Chario na zoba. As long as kona mi. Wakisema na nivoga. Wambie na niroge chumba. Hata wakidona zoba. As long as kona mi. Wakisema na nivoga. Wambie na niroge chumba. Ona kama
nitaomba makawa nipae. Makawa nipae. Mpaka mbingu ya sita. Nema na baraka zitufai. Baraka zitufai. Kutoka kwa malaika.
Hani, mina dalika. Yani, ulivyo nishika.
Nipo mpaka naishiwa maneno. Nampenda baba, nampenda baba na buki we mpenzo. Kishika na kata kama msumeno. Sali tuzeeke wote mpaka tumoke meno.
Nakiza niruka. Likitajwa na kochina. Sio siri na wewuka. Ugaridi mwili mzima.
Kwenye mamilio mpongu we namba wame.
Kwaaniyo.
Watasema yote na bado tuachane.
Chaniyo.
Chaniyo.
As long as kona mi. Wakisemo na niroga. Wambie na niroga chumba. Hata wakidona zoba. As long as kona mi. Wakisemo na niroga. Wambie na niroga chumba. Ona kaya ne.
Nitaomba makawa nipai. Makawa nipai. Mpaka mbingu ya sita.
Kati mbingu ya sita.
Nema na baraka zitufai. Kutoka kwa malaika.
Hani, mina dalika.
Dalika.
Nani, ulivyo nishika.
Oh, hani, mina dalika.
Mina dalika.
Nadia, kwenye nina chojua uzee upo. Usijana unakwenda. Ule urembo haupo. Miaka zikienda. Je, utanipenda nikipata michirizi? Utanipenda kikija na chokitambi? Nauliza utanipenda yangu maziwa ya kilala. Uzani utanipenda ama utaoa tena?
Oh my baby, usiwe na shaka. Mimweza kona kupenda. Ule urembo upo. Hata miaka ikienda.
Kwanza ndota ndoga. Ukipata michirizi. Sio lazima plati tami. Nitacheza na kitami. Hivyo hivyo nitakupenda. Hata kifuati pa kilala. Nami useni utanipenda. Nikipata kiara.
Oh, oh, oh. I hope utanipenda my baby mpaka
kesho.
Kufa kuzika na mina we baby
mpaka kesho. Niamini nitakupenda baby mpaka kesho. Tuzenge na wewe my baby mpaka kesho.
Zero zero one.
Shahidi yetu Mola, ile siku mioyo iliposhikana. Ukanipenda na mika kupenda. Ndio nilijua milele tutoachana mimi na we.
Ujana ni moshi, ukoshua na mimi, na mimi. Tukose utosi, je utakuwa na mimi? For better for us, iwe better for us.
Hata tukiyumba, mama, tuwe pamoja.
Mi bado nitakupenda kama kipato umekosa. Kesho nitakupenda hata mgongo ukikunja.
Hivyo utanipenda kama mziki ukibuba. Kweli uzeni utanipenda nikipata kiara.
Nitacheza rumba, nitacheza chakacha. Yo penzi lako tusijoka nacho. Maskansha fumba na macho na papasa. Sone kwako mpeleka po nafata. Honey, usije nibaki hiyo. Si unajua mwenzako kwako tabani. Sifanye marudio yale matukio kama zamani. Nipoze niliwaze unilize kama zeze. Nikupoze ujiliwaze panapokosa unileze. Bye 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 bye. Usije ukasema
boy, wambie mindo friend sasa. Kigoma mwisho real mindo stand up. Pages out of kuwa mjini tunatrend aswa. Nasaibu kuna kibendo tunaletea pacha.
Wazee wako, wazee wangu, wacha sema kama we ni mali yangu. Sasi wezi lala peke yangu. Majirani wanajua wana moyo wangu.
Mime mindo tamwa pipi ni mati. Ok waiter leta glasi ni kati. Afu DJ weka mziki tu wake. Na ukipiga mangoma mwishe na bibi yake.
Walizani natania, mashemshemshem wamenipania. Na bado kanikandia, nikicheche nitakuharibia karia.
Sidi ukasema, kukosa sobeza. Sidi ukasema,
napona, 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 napona.
Toka macho, nikikuona kumbali. Nakosa usingize, sipo kwepo silali. Nafata licho nacho, sijafata salari. Utanifanya chize, kama utakwenda mbali. It's you that I have in my heart. I don't look the for passenger. Only you, any you right now. Nibebe kwenye tinga. Mana mapenzi ya kana nyelemea. Ulipushia jana le endelea. Penzi limesimama wiki dedea. Mkakara kavonige. Mana napokuona wewe.
Napona, napona, napona.
Nikipata penzi lako wewe.
Napona, napona, napona.
Mana napokuona wewe.
Napona, napona, napona.
Nikipata penzi lako wewe.
Napona, napona, napona.
If you're telling me it's not finito. Feeling it deep inside my soul. You should know, mande mucho Puerto Rico.
My feeling on the rise na infinito. Can't come right for me, but let's roll.
No to the show, but mande more than I'm for sure.
You know, say many, many girls on the eye me. I'm a stand up now, no never in me. Set up you, I'm coming for my IG.
Cincinnati, no do we like this. Pass me the gym, make a lighting. Cause it's my time, me not like.
I'm in love. chai, ila kifika usiku anataka cha bye bye. Na menipa question mark, najiuliza why why. Hata umeme ukikata anayowasha karabai. Pumaka, nimeteleza nimedondokea hapa. Mina penda ya kukona tu, all the time my eyes on you. Umenikamata, ama tuseme ndo nimejipata. Every time boy I think of you, anything I go do for you. No matter what, give you my heart, Illuminati. You got my heart. Hapo sasa, unanicheza chana hana do. Like a scooby doo 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 doo. Kusata mapigo kwenye roho. Umeni mada, nami nipeleka hana hana do. You're my pain killer, paracetamol. Nakupenda ni amor. I'm in love.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Boss KE. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Frankel.
Magamo, come close and I give me some more. Oh, oh. Kama tuna lilimshinda Adamu akashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuitane binamu nina nyongwe tatumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wara azake na tuangana kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wakushoto kwenye gia. Zika nipanda hisia, na nilipo chuchumia. Maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Ameniweka kwenye chupa ndo mana natamba. Wenye papara pupa na wona wa shamba.
Yomenka mwanao wenye kuileja kuna wajaji kutila mwanao. Liduvali pamba ukakulamba. Liduvali pamba ukakulamba.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wara azake na tuangana kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wakushoto kwenye gia. Zika nipanda hisia, na nilipo chuchumia. Maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Piti, 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 cheko, nananana.
Number one.
Can you be my commando? Can you give me your time? Mwenza kun me fall in love. Ni me fall in love. Halafu sito kocha uteseke. Pressure, pressure za nini? You are my desire. Mapopopopopo mbona mesha lala. Wanaona haya. Sha pa dawa, naitaki dawa, dawa. I wanna be your soldier, oh, soldier, oh, soldier, oh. Anything I'll do for you.